dachimsafi.com.
Oshi malkia wangu, this is for you. You made my day, you made my life. Oh, hey. Oshi my love, namomba Mungu akulinde. Oshi sitaki hata kukupoteza mpenzi. Nikwambie siri, tangu nkutane nawe nina mali. Bila wewe sitoboi, nisidanganye wala sivungi. Pushi na reli, pushi sitaki uende. Usije niacha na minende. Sorry nkikose, upendo naunipa unakasi. Sija waipata. Mebango maebite sika motema poshi na kuambia. Na shukuru mekuja kwa maisha yangu, mefanya nfurai. Poshi wangu wa moyoni nawe nite. Na furai ata kiwa mbali kizungumza nawe. Ata kwa telefoni poshi wangu. Aliponi ponae, niliponi ponae yetu poshi wangu. Kumpata nimetuliza kelele, kelele za moyo wangu. Nafahamu ya dunia ni mengi, na mumba Mungu akulinde, akulinde poshi kwenye. Hey, milele nina wewe, na kumbea nishi na we milele. Hey, baby. Maisha yangu nawe yasiwe complicated.
My love,
mimi na wewe.
Mimi na wewe, malkia wangu.
Palipona makosa turekebishe mimi na wetu. Poshiwa,
mimi na wewe.
Hey, poshi na kupenda. Hey, na muomba Mungu akulinde asikuache. Na wewe usiniache. Palipo na upendo apako si choko choko. Upendo wako umenifanya nifurahi, na kujona wa thamani. Thamani unayonipa sijawaipata. Unanionesha unajua thamani yangu, ya mapenzi yangu minawe. Unanijali mpaka najiona wa thamani. Poshi wangu wanakudiemu masta. Ila umenichagua mimi bila kujali. Sina cha kukulipa zaidi ya upendo poshi.
Milele mina wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipo na makosa turekebishe mimi na wetu. Poshi wangu. Milele mimi na wewe, na kumbea nishi na we milele. Maisha yangu nawe yasiwe complicated. Mimi na wewe. Palipo na makosa turekebishe mimi na wetu. Poshi wangu.